Babu, babu, babu.
Nini mjukuu wangu
sana? Babu, bibi anaumwa sana. Tunaomba tondoke. Tondoke babu. Bibi anaumwa sana.
Solid ground family.
Record.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid ground family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Hili goma ni la kijanja.
Tuzako tupo kapa. Tupo twasherekea. Yako ya kuzariwa itosha kagondowa. Kama keki imefika ama kena sherehesha, taka sumu ataturusha mpaka kuna kucha.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid ground family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Hili goma ni la kijanja.
Tumenunua nepi sasa ndugu sione. Japo umeshakuwa sasa tunakusurprise. Tuko hapa tumekupiga jeki, sisi ni wanao. Hebu kata keki tule, simamishuma. Watu tuko haya.
Watu wote wanapagawa, wanafurahia siku ya kuzaliwa. Pamisosi mitungi na pamba, wajanja mpaka wa shamba. Basu kinyoka tai, tunavaa shuka kama Masai. Tunakula mabata makuku, pembeni kigwendo na cheza kiduku.
Happy birthday.
Wengine wamezaliwa, wengine wamekufa na walikuwa na ndoto za kujenga magorofa. Yap, ilipati mofaya.
Watu tuko haya.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Solid brown family.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Hili goma ni la kijanja.
Record.
Solid brown family. Solid from family.
Happy birthday.
Hili goma ni la kijanja.
So bye.
Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh,
Solid Ground Family.